jamde jeedidi filmaji chapandi tati yoni do Dakar kamay wakati windere to nyame la mort du Niger ko yamde jeetati filmaji chapandi tati
Omar Mamadou Sow
on pari tedbi dedo yewtere herindi e ndudo kibaru en wayna herindu e on subaka hande alkemise nogase jeedidi lewru jeedo buru hitande ujunu didi e nogase tati tobberinde ko woteri paden ko tonto Niger to lati e nyalande alarba hankinde kilugol lamu Mohamed Bazoum konum kobi rentubi e feddi gendi dartindi e leddindi hono conseil national pour la sauvegarde de la patrie Francirie be kulli e windande de goto e mabbe hono colonel major Amadou Abdourahmane Sandiodi kanko jangindi e yawo habridi e leddindi wondi be kepti lamu ngu ko biite de general Abdourahmane Tiani woni horejo de feddi ardindi Niger o saha e der dido kabruji ma en pire paciren paminen ne kadi fil filoji odo alhali no o windiri kono kadi no windere de kala dokiri dum bismillah mon teddubi e de kabaru kerido on chelminamo hedibi RFI fulfulde dadi adunaru no biruden e ngardini ndi ina wayne tonton Niger konum kobe andini hanki kikide wonde be libi lamu horejo leddindin Mohamed Bazoum e der hulital ngal o kumpiti in wayne to television nationale leddindin on colonel major Amadou Abdourahmane o hulli wonde be doftoto kala ko yuti e haaje ardibe o mo ganduda ko ardino do lamu ngu kono kadi be andini keri e weyo di fof in wayna uddama batu deejere o ma tabita en kedoto colonel Amadou Abdourahmane ko Abdoulaye Diallo firi hal makke fulfulde
nous force de défense et de sécurité réunis au sein du conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP
menem e konun ko be tawabe e CNSP yetti pellital ngam lamtinde horejo leejindi Mohamed Bazoum men yetti ngal pellital tiagal ne men tiski tiadere to bange ndenagu lama ko bongu to bange faggudu men doftoto non adiji ilidi ni sifi meden de ina hakkille pelle aduna yankoje den ko yowiti teddingol hakkeji ardibe lamu ngumel libi ngum golle jonde gollide dem fu darnama golabe kubal jaadidi to be yolito alhali keri weyo dinge lawi din fu uddama ha deje tabita kulal wano hirto lelo woni kurve itti yamde nogayi e didi fayi yamde joyi subaka yettama
un couvre-feu est instauré à compter de ce jour de 22h à 5h du matin jusqu'à nouvel ordre
dum ko kongudi be ardibe hesbe e leydi Niger tiagal dum lamo o Niger ngo hore mum kongol Hamoudi Massoudou on ko kalfina de nambien jagodo jogide jokndiral leydi Niger ndi e leydi Jadani kono kadi kanodo lomtadi so tawi horeje leydi o natti wa wande tiagal nde kayi horeje jagodo wonno e dangal to leydi Itali e saha nde fiulere nde wadi o holli ha hande de ko kambe jokki wondi yibbe holabe yibbe be ganduda ko kayen chuba e dou sari ngam ardadi leydi Niger no biruden hajoni ko o nyalandi filugol lamu nyalli hanki tonto Niger lamu ngu nyangama nangama e judi Mohamed Bazoum ngu arti e judi konun kobe eden wundi e jodunide en tonto nyame lamu di Niger Amina Diofo mi salminima
Omar Sow
Amina holno nyame lamu di Niger finiri e subaka hande
Omar Sow hande subaka ni bibbe lamu ngu nyame e pini der de yere burgon fufu no de iti ananta ni sai ni bojji gorto de e poli ni do fuf da yidu ni yesomun no nandi ko hulta amma e burtake ne gada haja mabbe Omar Sow mi halini mani billa hankina dar yambe nogas idini fellende nanama sera galle lamorgogon gada fellende den ni konun ko be ben e burti dar yambe nogas etati e jeyi sudu hala ko television gindi Niger e kali e bi kambe ben be adi lamugon ardido fede den ni jogibe lamugun kon ko wite general Tiani Omar Sow mi halene ni kaden kengan ni fande de konun ko ben ardido lamugun ni hibbe leedi dim hibbe lamorgogon e diwal gal e fuf e burtake e gadi seporgal e kolla metode erne mabbe kono be konun ko ben jidi ada lamugun
Amina Jofo e odo saha wonande kebruji de kepdon holto Mohamed Bazoum woni e ko e holmbaade o woni
e bi on le konun ko be ni jogi be lamugo e bi horejo leedi dem Bazoum Mohamed e bezugo makko e fufune jetti Allah ne tawader jungo be konun ko be ben
ko non tigi Amina Jofo a jarama
Umar Sow
kono ko e on alhali non keddotuden ha joni Amina Jofo nde tawneden gandi tiagal nde dum don wadi nyalama hanki o juuti no feewi nde tawno ko gile e beti alarba alhali o fuddi en nanedi alhali o jibinom no feewi e nyalani de minati jallo mi jowtima
mi salmini ma Umar Sow mi jowti hedi bebe
holko mbawden famudi e o nyalar mo hanki tonto nyami
e Umar ko gilla bete ke nyenna wakati jeegon yende kabaruji keba kolitoji konun ko be halfina berenu de hore joleedi ndi uddi laawi bangi galle walla morgal nyaami landangal wonno hodun woduno e den nokkure saha sappo yottaade sappo didi yande alhali o fuddi faameede sedan na sabbi kabaruji kebaadi kolliti hore jo Niger Mohamed Bazoum an tawno e juude konun ko be darani berenu de mo kaldal lagad nogal hakkunde hore jo Niger e konungu tabitaadi surore hore jo kiddo leedi ndi Mohamadou Issoufou wadaali so bangi jididi kawri e le nyalormo o wakati seeda na tiagal nanti ngollo di kabaruji horebe pelle Afrika Europe nanti ni e talki tawdaka e eppore sammi ngollo la muto Nigera tawene yimbe hewbe jingonobe Mohamed Bazoum on jalti seppude ngam hollitinde ballal mabbe fewde o horejo leydi ndi e o alhali fedde dental Afrika leydi Afrika hirnange sidiyawo iminino horejo bene Patrice Talon ngam wadude surore hakkunde diro Niger e kunu nangugomo omo domano hanken dun sottinama e ligna lormo o Patrice Talon hani yaade nyame ye Umar eden bawi wiide tan nyalorma alal barakeño o nati e tarike Niger nde wonno bibbe di leydi meccititto nde nyalande horejo Mohamed Bazoum nyaldi e juude konun ko be halfinabe nde nagumako
minati jallo junguma funama
erefi maradi do chapande jena e jegom to berididi
en kali nde do fedde darinde hande ardaade leedi Niger nde inira ko fedde ngendi dartinde e leedi Niger e franfiri ko Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie ardi dum ko biteede general Tiani indi makko Abdourahman Tiani kanko de woni o do mo ganduda hande ko kanko laami ndido leedi tiagal lebi ciuli laamu Mohamed Bazoum lamdal gal woni holi gondo o do general Tiani jabuji di ko Ibrahima Timbi ba dante endi
General Adraman Tiani ko horejo konun kobe yato we tubi chapande chego Ado Mamadou Issoufou horejo leydi Niger kiddo artinte mo konun kobe halfinabe tenago mawdu leydi ndi hari o konun ko jo leydi andaka moja kabaruuci dududi hebaka e hore General Adraman Tiani o kone suuditido konun kobe kollitobe makko hino andiri mo chuchal hewbe susatamu ko dum taskotobe kabaruuci holli General Adraman Tiani ko adenjo batido Mamadou Issoufou ko kanko woni horejo kunun ko be halfinabe denagu mawdo leydi ndi tubi sappo di o laami din fof heitande ujunaji didi eno kayeko ko kanko hadi samminere laamu de kunun ko be wobbe fokkintino o hiwi Mamadou Bazoum e laamu makko bulli kabarun holli e di lebbi faltidi lurral taskama hakkunde Mamadou Bazoum e General Tiani ko kanko General Tiani artino kunun ko be halfinabe denagu leydi ndi murtube be artibe Niger holli hanki hari hino fala libude laamu leydi ndin dental leydi Afrika UA wondude CDAO fedde leydi hirnange Afrika banginno salare mabbe e o alhali mo be noddiri ebbore libal laamu
Ibrahima Timbi ba leydi kewde kadi no wayna kulli e metti mumen e ngoldo fiwlugol ina jia hen do laaji dindu d'Amerika Anthony Blinken sofni on don alhali kettoden hen jantori cerno mudumba
Ko gila Nouvelle-Zélande ka o woni e njillu mako Anthony Blinken yetti Kongol hanki e tumbere kabar on Niger.
Etats Unis no won tiaggal Mohamed Bazoum kanko woni horejo Niger chuubaado do potal. Meden jami accitede mako ko buri yaawde. Meden lundi kala jettugon laamu do sembe.
Ko lebbinay hebi gila horejo diplomasi Amerika on iwiniami Washington hino tuggino fota e Niger ka bangi nyibingol utu jipira e kuliankako engon hello Afriki ko yata soldasi be wulure Amerika